Yeah. Holic baby.
Holic baby.
Man music.
Yo. DJ Harry can play.
Nakucha solo moyo kama babu alivufunza. Na kwamba zidi no choyo malkio naitaji kutunzwa. Na kuita senorita mapenzi ya kilatino. Na kupigia hadi gita na kuimbia teamo. Wako nishafika kiukweli umekosa mfano. Sipi ni kuita Mona Lisa, Cinderella au Latifa. Na kuita mama sita wena vichecho na diva. You so hot and cute. Hoja wife ka smile ni ka Indian flute. Sauti yako bukianu na pochomekea maguchi. Mwenzako hoi tabani Na kuita fashion killer. Kila pambo napendeza galu umekosa ila ilo siwai kunicheza. Yeah, kama love ni biz. Kwako ndo nisha invest. Vijete ni achani please. Kwenu sina interest. Na kuita candy. Na siye yule waduli. Upo yuki shenzi. Mashallah mtoto mzuri. Zidisha kupeti peti ni kuhonge hadi bima. Kwa moyo umesa ketu na bonipo stress bima.
Na kuchezea piano. Niweke sote gita nitilie mkazo. Ni kuimbia piano. Gita nitilie mkazo. Ni kuimbia tiamo. Ewe mpenzi. La 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 la.
Yeah. Na kupenda since way back. Wasikutisha wa masela kisa Maybach. Na kuita English gold. Kwako teja kama kimbo ni shanguka ni hold. Sampendu kiniacha kano you know. Weni kitu roi napenda kama nyama bichi nala. Kikweli galu mepinda unapendeza kila idara. Na kuita mchumba, peta na kuvisha. Pati ndani ya nyumba weni zaidi ya verosa. Sijalu ukinipa ndumba nitayumbo kinitosa. Chuku sizifike mimba samahani nikikosa. Na kuita baby. Na kubeba kama nyota nipe mapenzi ya kweli. Mtoto upo full manyota weni zaidi ya halberi. Na kuita honey, darling, lazizi wangu. Na kupenda sana nite daddy kama sele. Wama sele wone gere.
La 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 la. Na kuchezea piano. Niweke sote gita nitilie mkazo. Ni kuimbia tiamo. Ewe penzi. Na kuchezea piano. Niweke sote gita nitilie mkazo. Ni kuimbia tiamo.
Upo supernatural, uzuru na watabia. Figa hadi facial, na kumbia suna sia ma yusu special. Upo supernatural, uzuru na watabia. Figa hadi facial, na kumbia suna sia ma yusu special. I bet you never saw this one coming. Rap baby, you know me love you girl. Money music.
P-Day Hurricane baby. Ti amo, amore.
Soy el enigar.